bankiga dhexe ee ruushka ayaa ku haystay lacaga caddaan ah iyo hanti kale gudaha hay-adaha maaliyadda iyo shirkado reer galbeed ah. Hantidaasi ayaa waxaa xayiray dowladaha reer galbeedka wixii ka dambeeyey duulaankii uu ruushka ku qaaday ukraine bishii febraayo ee sannadkii 2022. Boqolkiiba 70 hantidaasi oo u dhiganta in ka badan 200 oo bilyan oo dollar ayaa waxaa lagu hayaa Brussels. Maraykanka, Britain iyo Canada ayaa in muddo ah riixayay in hantidaasi laga hayo Ruushka si buuxda loola wareego kadibna loo adeegsado in Ukraine loo wareejiyo si looga caawiyo duulaanka Ruushka. Laakiin Yurub ayaa aad uga feejigan arrintan. Danjirayaasha midowga Yurub oo Arbacadii ku kulmay Brussels ayaa isku raacay mabda'iyan in hantida Ruushka laga isticmaalo oo keliya lacagaha dulsaarka ah.
Now what the EU is talking about is not seizing the principle but using the interest.
Waxa uu midowga Yurub ka hadlayo ma ahan la wareegista hantida ee waa in la isticmaalo dulsaarka, taas oo ah xaddi dhan 7 ilaa 8 bilyan oo dollar sanadkiiba, lacagtaasina loo adeegsado danaha Ukraine. Waa lacag qiimo leh, laakiin waa lacag aad u yar marka loo eego khasaaraha uu Ruushka u geystay Ukraine. Heshiiskan ayaa lagu wadaa in si buuxda loogu saxiixo shir ay toddobaadka dambe isugu imaan doonaan wasiirada maaliyadda ee midowda Yurub. Saraakiisha midowda Yurub ayaa sheegay in Ruushka uu si toos ah uga shalayn doono dembiyada uu galay, iyada oo bilaayinta dollar ee ugu horreysa ee lacagta laga jiri doono hantidiisa xagaaga soo socda lagu iibin doono hub. Lacagta halkaasi lagu hayo kaliya looma adeegsan doono in wax looga iibiyo gudaha Yurub ee sidoo kale dibadda Yurub ayaa wax looga iibin doonaa, waayo waxa dhab ahaan hadda muhiimka ah ayaa ah in si dhaqsi ah hubka loogu baahan yahay. Qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub ayaa ka cabsi qaba qorshaha Maraykanka ee ah in si buuxda loola wareego hantida Ruushka laga hayo ay keeni karto dagaal sharci ah oo daba dheeraada. Waxay sidoo kale ka baqayaan in ay soo dedejiso in waddamo uu ka mid yahay Shiinaha ay iska iibiyaan maalgashiga ay ku sameeyeen lacagta Euroda, tallaabadaasi oo carqaladayn doonta qiimaha lacagta midowga Yurub. Qaar kale ayaa ka cabsi qaba in Ruushka uu ka arguto isaga oo la wareegaya shirkadaha reer galbeedka ee weli ka howlgala gudaha dalkiisa.
My view on that is these companies have had 2 years to get out of the Russian market. If they stayed in, it was because they thought...
Aragtidayda arrintaasi ku aadan ayaa ah in shirkadahaasi ay haysteen muddo 2 sano ah oo ay uga bixi kari lahaayeen suuqyada Ruushka. Haddii ay iska sii joogeen, waxay ila tahay in ay u arkeen in ay caadi tahay in hawshooda ay ka sii wataan Ruushka oo ay lacago halkaasi ka sameeyaan, inkasta oo uu Ruushka dagaal wuxushnimo ah oo gardarro ah uu ka wado dal daris la ah. Marka haddii ay hadda shaararkooda lumiyaan, marka taasi waa nasiib darro weyn. Saraakiisha midowga Yurub ayaa rajo ka qaba in heshiiska la dhammaystiro bisha Juun. Xilligaasi ayaa ku beegan marka uu dalka Hungary la wareegi doono madaxtinimada wareegta ee midowga Yurub. Waxaase jira walaac laga qabo in Hungary ay ishortaagto heshiiska lagula wareegayo qaybo ka mid ah hantida Ruushka, sababtoo ah xukuumadda Budapest ayaa doonaysa in ay sii joogtayso xiriirka kala dhexeeya Ruushka.